ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Salim jora to ɓoggi jandiga fandu hala Mamadou Samba Seko jamñal sakraɓe heeɗiɓe. Jukkojo seeda wo dow Malim Mbiyanna ɗo mbayra ɗo goni walde fulfulleɗe ɗe ɓe wajumbini lammukoɓe transition ɓe hunkañ wo hoore mbiyanna sarti landinal nangowo hakkille yalla ɗeɗo jukkoje na immine. Leydi Mali e kedde adnara ndu yambinanna ñande Allah jagom leru fewjire ñalloma hertanago julniru yo wattu mo dokkuji kewɗi gotti ɗum to katti toon. Bangal figol ballon Sénégal Égypte woni final kawrital capantati tato ɓall coupe d'Afrique ñande Allah nde jagom fewre match o fiyete stade Olembe Yawnde to leydi Cameroun. Ɗigun semme kawarji amen hannde kikiɗe aljumare 9 janvier 2022. Bisimilla sakiraɓe. Nden noon seydi waw kayi ɗo wayra ɗo woni bangal jukkoje dow Mali. Fedde nde wajumbini lammukoɓe Mali ɓe sarti landinal woteji ɓen samtugo yalla timminde jukkoji ɗi ɓen ɗum humpitama ñande alkamsare 3 lewru février to Accra leydi Ghana wattu battu jujure. E on wattu goto o min dental baali politinkoɓe yogaɓe yeeli yo kuɗɗe mum en gaddananne ɓen joɗa halaji seydi waw ɗi yalla dawrude kaɗo tiɗalla. Moussa Mali Sissoko wonko ɓeni kene fostango Alisise.
Le communiqué goto horeɓe gomɓe le fedde CDAO ne ka holiti wiɗa ana nimsiti ko horeɓe laamu hakkundere leydi Mali ndi fa hande ittayi calendrier mbawɗo landinde woteji ɗi ɗum tawede anniyaji ɗiɓe ɓami le jiidal mabɓe ɓettingal hono kutteje fewɗe e leydi Mali ndi ɓe ɓami anniya jottinde kutteje so ɓe ju'ini dow leydi Mali ndi hono no ɗum wira jeenayi lewru janvier hitande 2022. Fedde CDAO ne ana narda horeɓe laamu hakkundere leydi Mali ittano yawiri calendrier jaɓanaɗo mbawɗo laatade sababu imminde no yawiri jukkoji gaɗaɗe fewɗe e leydi. So ɗum ɓettike ɓe koliti wiide leydi Mali ndi alhaali mo woni le muɗum le ñalawma hannde o wona hono no ɗum wodanaɓe ni. Laamiɓe fedde leyfol sahel africa ana jowta fedde entirtende conseil de sécurité de l'ONU kayen fedde union africaine ko jaɓi jokkude ɗati jukkoje ɗiɓe ɓami fewɗe e leydi Mali ndi. Le oɗo wattu goto fedde entirtende cadre d'échange de parti et regroupement politique pour une transition réussi kayen ko ana yiɗi joɗa so haala waɗa hakkunde kanankoɓe leydi Mali ndi kayen fedde CDAO. Le wi fedde ne ko haala muɗum hani haalede hannde nin woni horeɓe laamu hakkundere o haltana yimɓe calendrier jottiɗo jaɓanaɗo yimɓe mo woteji ɗi wawi landinere le muɗum yalla ley ndi ana warta le wi saria. Ɓe koliti wiide rafi tawrede anniya lobbo kanankoɓe landinde jiide pawiɗeɗo landingol woteji ɗi yalla ley ndi ana warta le wi saria ka ana mettiɓe.
Sakiraɓe mbiyan kawrital waɗama hannde aljumare hannde 9 lewru février hitande 2020 nokku tour d'Afrique Bamako. Yimɓele hewɓe gardi ɓen hawri e ɗum yalla fabadi lamkoma transition ɓe. Ndenno majotoɓe jetti sanne ko ambassadeur leydi France Ribako bangi goɗɗo ɗum ɓe jeeli yo barkan hoota. Ndenno landinigal ɗo kawrital woni ɓen fedde korima e on wattu goto o men gollidal hakkunde Mali e France na jokkiti tiɗiri. Ndenno fadde ribugol ambassadeur France Joel Meyer ana wara duuɓi ɗiɗi hannde lamkoɓe France ɓe calki noon ɓen bismude ambassadeur Mali to maɓe toon. Ndenno hono ɗiɗo metti ɓen sawbini rafi kawral hakkunde leɗɗe ɗiɗe e wi kanko ballon jakkite dunke politikaku wonko hanni darmana ma keɗɗo faysango Alisise.
Fuɗɗo dirgol gonɗo hakkunde ɗeɗo leyɗe ɗiɗi yo saabi ko ɓe tawtita ko walda horeɓe laamu hakkundere leydi Mali kañum en ana yiɗi heɗintinde leydi wartirde jan e ndenagu le leydi e mangal muɗum fuu. Tawine leydi France kañum ana yiɗi leydi Mali ndi warta ele wi saria. Gollidal bangal kaɓotoɓe ana hakkunde leydi Mali kañ e leydi Russie ina no ibeka wonno toni. Le adnaru ndu hannde joguiɗo sembe fuu ana yiɗi marde keddiɓe wajiɓe ju mbawana e hoore mumen sanne hono leydi Mali tawta ɗati politique mbawɗi walludeɓe heɓude ko tewtata le fooɗamin fooɗe gonɗo hakkunde leyɗe joguiɗe darde sanne le adunaru ndu. Fati feyi ɓe jokka e goto hakkunde mabɓe saabi eɗum wawi latanaɗe ɓe caggal tai goddi.
Ministre men kabaru saria ɓen miccitini magistrat ɓe wiide ɓen ɓe gattana hakkillo sariaji golle mabɓe ele communiqué ɓen ñande 3 lewru février kanko ministre e kumaniɗo saria e hakkeji tomonte en holti wiide ɓen haalaji mabɓe yogaji hana fewi ɗiɗi haalaji mabɓe yogaji ɗiɓe gatta hana fewi ndenno ɗiɗi yedda sariaji ele talkudu ministre kanko ministre Mamoudou Kassigoy o darde magistrat ɓe ɓen wuttude hono ɗiɗo golleji jeddoji ɓen golle mabɓe. Ndenno kamɓe magistrat ɓe kayi ɓen ɓe notaki ta fun ka nonnoon kimɓe syndicat ɓen samɓe holti wiide ɓen gaɗan battu bangal muɗum ñande asawere ne ɗum woni janggo. fande li kabaru di jurnoyru mbien ngoti feeto kaba bugu ton no commune Khalifa Bougou men cercle kati commune ngaji nay guddi dun no mbien nonaka non yusabi mbien imadraji pelle habontobe mbien yu mutugol mutugol dun le mbien cercle o taba kaba bugu dun no mbien hewbe yimbe le hewbe mabbe ngoti ngoti odo golle hinar joni golle zarni habibatu christine drayou kedo amen to kati to no ko hebani kedo fosam ousmane nyalibou alissisi
sora fem baga yogo yo kaddo o kiddo o yakitinama golle mudo illa o ma famdi o yoppi labi joni ko yata dubi nay o deb mawdo baro dubi chapande jago holli tv de fami kuteji ko junni do rew e watta
anya golle o kam jottin fey na bata suka be ammi to kasen de lodo tabe mi garado illa mi puti golle jidde e onje tanye mi pami kuteji mudo mi yoppi dum fala mine o golle tam mi andin illa suka ko ammi dum tan wonno ko mi gadan
ammi ala honno sora fenni janaba jallo kanyundu ana haddanno dubi kewdi joni nokku noddidedo kababu pido joni ko watta yo golle sardingeji
nela baraku yende
junnu golle golle an wonno ngal nyalomo hande o kan yoppido hala onje tanye haldi ami dum sabi sum yoppi golle arande min heban no hinjat ga ila dabnu mi dum golle jardin gondumi waddi
mi ko ko nisne
haddobe hibbe hewbe yoppi golle mudun sabi onje tanye e goldibe mudun kolliti jamarande kutteji ko dun watta hore mabbe kolliti wire jukina martininde himbe kumpatoraji ko dun watta le commune kati gelle godde cercle o fanda mudun yalla julniru ana selefa laba wono ko habibatu christine dara hebine studio tamani ko iwi kababugu
kartal sapo jetto balla ben festival segu arna jukitito ben ngalure balanzantour ben no ka ben kenyende be kinike imadraji ben yewtreji hono chika act 7 kanye ben dum wadi to centre core nenno be tir kinike dun tali tali dum jati timini hirongo kanko mun dat sindu nelo am tan ko ben ken fosan ousmane yalbul alcisse
Festival si le Niger segu ar yo jimi bomi wadde filla fillaji fayotade wadde janjereji jallinidi
non do wodde juude odo debbo komdo barma mudum so wuditi yehi saggino dondo yite ko no suudi ke batti kem debbo o ciagal ko tini defude ko hokki mafe o fu sukabe mudum wala fu ko bami hen fondu jinnodo meedude mafe o heddike mudum fa tuttaade mudum ana sama
di yambereji jewtini sanne warbe hawrude hen fa heewi
min pammi kulli fa heewi so gonga on mi welti don na famudo ona momi sanne sabi in wayi lata de jode sukabe famande kulli fa heewi de welti sanne ko yal anka do haaji won sarabe be jabata sukabe mo yalta ngabe joppan wala yilto do idu wayi waddude jonka en nango jurgo
e wi kananke nokku no direte do santra kore fanda mudun yo fa fina tawa leydi malindi beida yirude e don fa wedu do bantare artiste e leydi meden di wonno Bura Majara holiti wede
dans les cadres le imadraji fa hayba finata waji ami tal de windile mudum ana asul finata wa chatri ana wonno to ko boyi sabi dum wawi latade sababu uttide hakkilaji non no sisil foundation festival holiti wede dum wawi latade sababu haybude tonomi nyala ngaro tradition
otilaji didu keddagi tiagal e de yambere sappo jettu berde festival si le niger segu ar concert ngaji ngadam le otilaji yogaji gonde le onku tiagal di janjereji hakkilaji ana pewti joni hedde concert ngaji mawdi anidi wadede no fuddi kikide aljumare handen wattu lasaraji janjere de jukina fa wattu 2h jamma yambere de wel kangata non koy mo hakkillo
Senegal is mbien Egypt memundiran bangal kawtal chapantatu totobal coupe d'Afrique final mudun no nyande jegom alan jegom lutfi wetu stade Olembe yawunde lid Cameroun kenyan alkamsare mbien alkambe ebisien kambe mbien misrabe fi Cameroun be baddi tati e mbien wad baddu woturu deno tiagal ko be donkondiri e le wattu juddo nenno al nyande faddi den nyande aljumare de mbien nyande alalbar nyande albar de kambe yimbe Burkina be piyama wonde Senegal koobe baddi tati e waddu ben e baddu se gojju on keben ken fostango alcisse
abada pionobe ballon leedi Senegal kan leedi Egypte wowa hebondirde le final kan andan be figol ballon ka fu holiti wiide piobe ballon leedi Senegal mil hebude sembe le final o gande hononobe noddirtele leedi Senegal waran fiide final mudo didobal jokondirdi alan o so dum be tike piobe ballon leedi Egypte ni woni juhube tay ko tobe sanni tawede o hebi jenaare jeddi le kan o fu piobe ballon leedi Egypte yimbe ka milaino fe ana yotto faado ga kanko Mohamed Salah kan be fiidata ballon be ka holiti wiide yimɓe ɓe ana wawi fawde gikke mumen dow mabɓe. Caggal fuɗɗugol mabɓe fiigol ballon le kan o mo lataki leydi Egypte ka wawi tewtugol darde le piiɗe ballon ɗi o waɗi ɗi fuu. Ɓe jaltini leydi Côte d'Ivoire, Maroc, Cameroun landinɗo fiigol ballon ngol. Final fiigol ballon Sénégal Egypte yo final hakkunde yimɓe ɗiɗon. Sadio Mané warta heɓodirde Mohamed Salah. Ɓeɗo piyoɓe ballon ɗiɗon woni manaɓe sanne wiide ana wawi fiigol ballon ngol le runde Afrique nde oɗo wakkati. Homo hakkunde ɓeɗo piyoɓe ballon ɗiɗon Liverpool woni kawowo. Jaabu o ana dooma Alan o.
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sagrabe lemben na kamaru yan kredi bito to minas masna to holtam wi de men gelle sapo jetti gonde le commune kokiri men ben njub muti fe men sudede men sudugol sukabe non sudugol ila yonadi den dum wadi tagal singul talkuru nyande alkomsa tati leru fe to kokiri den no kambe an wonno dum wadi yeso lam ko be men politika ku e kanyi dum men kanyi hajabe lamu e lamu hajabe politika ku den no landi dum won ONG Asafe e do faba dawdi ONG Asdap e kanyi do ambassade roi iba sagrabe on timita kawor yama hande micto tambo sar fu ta do bemal amen 3w.tamani.org ma ndodom jamo 37320 do sede yotere meden magazine yota meden magazine ben toutes les femmes du Mali hande an yowi do kabaru cancer de ben kuteji mudun do ben robe den no maryam kubbel won ko hebben ken fois tan ko mi horo yu kirejam
toutes les femmes du Mali
eɗen mbawi sakkade ɗiɗo ñawuji ɗi banggal humcangol hoore haru sembe calɗi e wattande hakkillo gurdam muɗum. Ɗum woni ko holliti docteur Fatoumata Sidibe Natogoma oncologue to Ponge. Wi kanko dunke kabaru cancer ngaji mumuɗe enɗi muɗum ma dunno ƴewɗe ɗi le machine hawlatade sababu andude no yafiri kabaru cancer to rewɓe. Holti wiide ɗum wonko yirwi jaati le leydi Mali ɗo banggal haaɓo oɗo ñaw o.
Le monde entier
cancer indi yo goubo e cancer ngaji rewbe le adnar wakkat dun o le leedi Mali e be mbara o nyaay idon e temede ndiyon nyawbe batu tan 2020 be dadi dun dun ko wete cancer kol nyawbe mudun na wara o nyaaji didon ko nyawuli mbawdi jati sawrede dum fuf cancer kol o le leedi Mali o do nyaa o heedi tiagal sabi imadraji di ngadete mudun mbudu njogotake kala chakri yontere to sesef ngaji hopital ngaji e sesong ngaji yogaji di do nyawuji cancer di de na tampina san rewɓe sabi sato so ñawuji ɗi yirwi sanne e terɗe mabɓe ɓuɓe wajibi oppugol ndenno nokku o tacca fi ɗum sambinan leyɓi joomum fof caman matita jaati terɗe joomum ɓeɗaɗi ɗum ɗum foƴan sanne yogaji e kuteji dow gurdam debbo cawiɗo o ñaw o. Rewɓe chrétien en kati tirki ñande alarbare nde ɗiɗi lewru février yiltagol mabɓe hakkunde ardiɓe dina chrétien en kati fanda muɗum wonno totodiral hakkillaji e jowtude pasteur en e ley humcangol hoore golleji mabɓe to ɓuurem toon togun nebam jaba e kañe somoyaji goɗɗi ɓeyɗi tiɗude ley lumuji ɗi e wi kamɓe rewɓe defoɓe ndenno ɓe hulti jogade sugula yiɗo sellaji coggu ñamduji ɗi fedde lulirde case de la paix na jokkodiri batuji yalla lamukoɓe kañe commerçant en ɓe na ɓeydoro faamu kabaru muɗum. Ɗum timta yewtere meɗen rewɓe lullirde toutes les femmes du Mali yo en ji yontere warore.